naongelea quality 10 over 10 nampa 10 nampa na nyongeza a mentality zaidi ya michora katuni na mtuni amejawa flavor nana kama ni mone one time anipedi kiss ni mwenge kwenye line ajapo yupo kwa sketch na mdesign kwa kila godi ananga ma mani mvishido san gabana ha ha Pochi za Chanel, Dio, onananana
Jote vitalizo numbers Figa nane midfielder kwenye kandanda Macho lege lege kama mepuliza ganja Baka penseli naona wonders, wonders And I'm like wow Alivo nkani malize kumchora now Kwenye mapenzi li lost, nice niko found Kama mziki yeni zaidi ya good sound
Got me feeling like I'm cigarette yendo lighter Doto ni uja taswira ya malaika
Yeni zaidi ya pumps kwenye maisha Life yendo lifestyle Kama geko mic mindo hyper
Ni mbingu yangu naona kuwa Mungu nikikuona Amikononi mwangu na isiwendo baraka nilona
So tonight
Tukutane kwenye ndoto tonight
Yao na mapenzi, najua na sisi Najua tuko poor na nisikuma no rich Najua kuna masponsor na visha wish Najua na macho wa matembo wenye tamaza fist And I'm like wow Alivo nkani malize kumchora now Kwenye mapenzi li lost, nice niko found Kama mziki yeni zaidi ya good sound
She got me feeling like I'm cigarette yendo lighter Doto ni uja taswira ya malaika
Yeni zaidi ya pumps kwenye maisha Life yendo lifestyle Kama ngeko mic mindo hyper Utongelea
quality 10 over 10 Nampa 10 nampa na nyongeza A mentality Zaidi ya michora katuni na mtuni amejawa flavor Nana kama ni mone one time Anipedi kiss ni mwenge kwenye line Ajapo yupo kwa sketch na mdesign Kwa kila godi ananga ma Ma ni mdishido san gabana ha, ha. Pochi za Chanel Dio onananana